Tayama tu Mungu mivubwa. I call Lady Gladys.
Rika Production.
Taya, taya, Mungu taya.
Hard for Mungu taya.
Yeah.